Radio NFM, die stem van die Namakwa mense, moedig die vryheid van spraak en die uiting van uiteenlopende sienings aan. Sienings van luisteraars en ateliergaste is hul eie en nie die van Radio NFM nie. Radio NFM neem alle programme op aan. Herhalende opmerkings, krui taal, diskriminerende sienings of skeltaal sal ook nie geduld word.
Asesikhuphulela ke kentaba yonyaka ophelileyo ka-2025 abafundi be-broadcasting engineering bafumene amazwi ke apho abalulekileyo. Nalapho ke ngokunjalo nje besuka apho ekubonelelweni ngezixhobo ezisebenzayo ukuya kulwazi luzoshishino lokwenyani, abafundi bathe bafumana ithuba lokubona angokusondeleneyo kwindlela esebenza ngayo imboni yokusasaza nokonwaba. Nalapho ke kulo nyaka ka-2026 lo msebenzi usaqhubeka nje apho le project ethi Hustle Up Stories of Grind, i-project apho ye-documentary yabafundi egxile mandla okuzimisela kunye nomsebenzi onzima wabashishini boluntu. Namhlanje ke emoyeni ke sinayo ke apho ke uLwazi Mase wase sizamile consultation ukuze ke asixelele ngokubanzi ingakumbi ngoluhambo olukhuthazayo xa kukrobelwa ke apho ke kwisiza ke apho sithili kumasipala wase Rechtersveld Airport nolothe. Nomzana Mase, sisithi enkosi mani ngokuthi benathi ngale njikelanga.
Molweni kubonke abaphulaphuli.
Kukunjalo nje, khawukusinabisele mani ngelikhubi lokufundela elithi apho ke ukuquka libe yindawo yokonwaba, into apho ke ekumandla ke enamandla kakhulu, into enokhuthaze ke eguquliswa kule nkqubo xa sesibalela ngale ndaba ye-Hustle Up Stories of Grind.
I-Hustle Up program is my inspiration from iklasini. Apo si as abafundi sakuba noma size ne program ezothi ke si dibanise amashishini wonke asekuhlaleni, siba interviewe and then sibafumane iplatform apho sizoba marketa khona, bazobonakala bazobonwa and nathi as students ikhasini yethu sizokwazi ufumana la experience le yokwazi senze i-practical zethu, because this is project inspirational ifumane inspiration through i-practical zethu esibhizi ngazo ngoko.
Into ni ke eyingeinjongo okanye umbono wokuzisa ke apho ke le ndaba yale nkqubo ye-broadcasting engineering xa idibanisa imbono zamashishini ngokunjalo nje ekuziseni okanye ukuphilisa indlela uluntu luphila ngayo.
So into esiyibonile is that bafuneke si i-broadcasting engineering into engenzeki kakhulu apha ekuhlaleni. So sayibona okay, since sibhizi ngale project since last year ibe senza i-theory and then kulo nyaka senza i-practical, sabona okay masizame sicinge singayenza njani le nto siyenze isebenze, because ngoku into i-resources zethu zi-limited. So that's why ke ngoku saqala okay, no le project le masize na le project enje sizokwazi ababantu nabo sibanike i-platform apho khona bazobonwa khona nathi ke sizokwazi uyela phambili sizokwazi ureporta sithi senze kanje nakanje, sidibele nabo bantu nabo bazokwazi u-inspire ngestori zabo baqala njani ibhizinisi zabo and bazokwazi naba abaseklasini babe-inspired for uvula ibhizinisi zabo, babe-inspired through istori ezi-interview sizenzayo nabantu abanebhizinisi.
Xa sizikrobela okanye sasijongela ukuba mfundi ungathi kubaluleke kangakanani ukuba bafundi bafumane amava okwenyani ingakumbi xa kuzobenekho zoshishino ngelixa besafunda.
Kubaluleke kakhulu because youth future ekuhlaleni nalapha kwi-country yethu. So kubaluleke kakhulu as opportunities zibe khona bazokwazi abantu bafumane i exposure and real work exposure and bafumane i experience and then sizokwazi ba build i networks and then nabo babe ne confidence bazokwazi uyenza la transition lena from employment or to entrepreneurship.
Xa sisijongela kubantu benithe nabazisa kukwakho apho ke isivakashi unumzana uvano Mohammed wasenamakwa Digital Hub othe wanikezela apho ngolwazi olubalulekileyo ungathi kutheni kubalulekile ukuba ke ulutsha lwanamhlanje lufumane ulwazi namathuba oshishino ingakumbi xa kuzobenekwe zedijithali.
Ushishino lodijithali luvula amathuba amatsha kulutsha bana bona so and then njengoba bazokwazi ukucreate ulutsha lokwazi ukucreate i content ba build the business online ba pass bazokwazi ukutapa in kwi digital economy. So ibibaluleke kakhulu sikwazi uba nala engagement no Mr. Vano wase digital with digital hub. So ibi exposure nje and the information besifumane kuyo bazokwazi mayithi phela le program bayazi basinayo i link enguvano bakuvela opportunities ngabe bazothi no siphuma kule project le ubuke wazi osibona kuyo. So ngoku sigqibile nasi certificate yethu besicela ke ukusibonisa ba as a hub yalapha eNamakwa ningasinceda njani ningasibonisa njani ba siye sizokwazi uyela phambili.
Xa sisiqukumbele ke le ndaba yelento ethethe namhlanje ungathi lento project okanye inkqubo leni yenzayo ithini inkqubela phambili xa kuzwene kulo nyaka ka-2026?
Inkqubela phambili yale project okwangoku ngoku sibhizi senza i-practical zethu and then sibe nale project le ingu-hustle up. So ngoku sigqiba i-practical zethu bazokwazi ilena zisubmite zicomplete i-POE zabo zizokwazi zithunyele i-POEs hamba bazokwazi ufumana i-certificate zabo. Unkqubela phambili we-project mele ndibapleyisile kwindawo ngendawo bazokwazi ufumana la hands-on work experience. So okwangoku mele amagqibe i-POE zabo and then phambili mele sibafumanele indawo abangapleyiswa kuzo bangakwazi ke ngoku usebenza for a period of time. And then abafuna uyenze abangomashishini mele baregistarishe i-business zabo bayenze ezo business ezo whether they zi-business ezi-related to i-broadcasting engineering as i-broadcasting engineering in i-broad field nje e-broad. So there's a lot of space bangasebenzisa bangangena kuzo as untapped especially upper kule region yethu. So yeah, there's a lot nje.
Nguyekela onke unumsana ulwazi mase osuka kisizamile consultation sawuthanda ukuthi sibulele ngokuthi ubenathi ngale ntikalanga.
Ndiyabulela kakhulu ngethuba umyalezo wam kulutsha nakuluntu ukuba siqhubeke sifunde sikhulise izakhono kwaye sisebenzisane ekwakheni ikamva elingcono amathuba akhona kodwa sifuna ukuzilungiselela ukuze siwasebenzise isizamile training since I'm in a training consultant, ihlala izimisele ukuxhasa ulutsha noluntu ekuphuhliseni izakhono nase kuvaleni vuleni amathuba amatsha.
Nanso ke siyishiya ke apho ke siyibambele apho ke ngokunjalo nje ke la micalo siyiphiwe ngqongqo sesifikele ke esiphelweni senkqubo yethu namhlanje ngokuthi sayivala ngokuthi love kisses stay healthy but most of it all please stay safe.